Sokwayibuza ukuthi ngiphe kangakanani mhlawumbe mayelane nesidingo emndenini wakho, emsebenzini wenkosi, kumbe kwabampofu noma abaswele, nginikele kangakanani? Ngumbuzo esimelwe ukuyibuza wona kaningeningi. Angiqale ngikubingelele, ngikwamukele futhi ngemfudumalo engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT wakwaNgema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Angisho ukuthi futhi asikhulumi la ngemali kuphela. Kwesinye isikhathi iziphe inkulu isikhathi sakho ukuletha inkuthazo, usizo lwemizwa yenhliziyo, emotional support. Lezi zinto zibandakanya ukuyinikela kakhulu kwesinye isikhathi, ngisho ngaphezu kwemali. U-C.S. Lewis wake wathi, angikholwa ukuthi kukhona ongafika ekutheni kungakanani esingakunikela. Nginovalo ngoba inqubo emile ngokunikela ngaphezu kongakugodla. Ilokho esikubiza ngokupha ngenhliziyo evumayo. Manje umbuzo uthi, uma sekuziwe kunikeleni ngesikhathi sakho, energy yakho nokuningi, ngakube laba baseduze nawe bazokuqala ngalesi sikali qede bakwazi ukusho ukuthi uphangisihle nawe? Umqondo ka-C.S. Lewis ekugcineni uyagqama ukuthi ugxile kakhulu ezibhalweni. Izaga 21 verse 26. Kuyafiswa nokufiswa usuku lonke, kepha olungileyo uyaphana engancishi. Kulo mhlaba esiphila kona, sihlobo sami, ogcwele ukuqhakambisa izinto eziphathekayo, kulula ukuyitshela ukuthi asithi mfi esinakho singakudedeli ukuze sikwandise. Inkinga ngalokho ukuthi kuzala umqondo ongabi nokwanele, asilokothi sanele. Ngakolunye ohlangothi ukholo ethi kuJesu lusifundisa ukukhipha sithokozile. UNkulunkulu uyakuhlonipha lokho, akakaza senze sishode. Yebo, ngiyazi singashode kwesikhashana, kodwa ngithanda ukuqinisa ukuthi mina nginobufakazi kule ministry esesiyiqhube iminyaka engaphezu kwe-20 ukuthi asikaze sishode njalo njalo. Esikhathini la impela sibona ukuthi isikhala sikhulu. Uvese uNkulunkulu angenelele, afike eqatatha umdala wensuku enze isombululo. Kepha olungileyo uyaphana engancishi. Abaphanayo baba nakho kuchichime. Mlaleli, nikela ngaphezu kongakugodla. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu eliza kuwe liFresh namhlanje. Uma le nkulumo ufisa uba uyithole nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067 706 0077. Kanti kunama-resource ayisibusiso kuwe, ngena kuwebsayithi yethu www.freshzulu.co.za.